Je abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika. Ni Eric Bagira Ubusa basuhuriza i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cya none cyakomeje kwibanda ku murundo w'ibibazo bishingiye ku kwimura abatuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere, ya kabiri na Kibiraro ya mbere mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni mu gace karimo ubucucike bukabije bw'amazu aciriritse, kandi benshi mu bahatuye bari mu buzima busa n'ubutangaje kubera imiterere ya hamwe muri ho. Aha hari harahawe akazina kabanyahe bitewe n'iyo miterere. Nakwibutsa ko icyo ari ikiganiro cya gatatu dusangira ijambo bagejejeho kuri iki kibazo. Dusangira ijambo ebyiri zabanje zibanze ku biganiro byabaye hagati y'abahagarariye abandi mu bagomba kwimurwa ndetse n'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali. Ni ibiganiro byabereye mu nama yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 ku biro by'umurenge wa Remera. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukoresha iyo nama bwavuze ko bwifuza kumenya amakuru yimbitse ku kibazo. Meya Marie Chantal Rwakazina mushya mu mujyi wa Kigali yavugaga ko atarazi ikibazo, asaba ko bamuha amakuru. Nk'uko mwabyumvise mu biganiro byatambutse mbere, igice kinini cy'abagomba kwimurwa kirifuza guhabwa ingurane ikwiye y'amafaranga. Bumvikanisha ko rwiyemezamirimo ugomba kubimura afatanije n'ubutegetsi ngo habayeho icyo bita itesha agaciro rikabije ry'imitungo yabo. Baravuga ko kubera impamvu bisanze benshi muri bo bazahabwa inzu y'icyumba kimwe izwi nka shamburete, bigatuma basanga bisa n'ibidashoboka kubera umubare munini w'abagize imiryango. Niyo mpamvu mu bagomba kwimurwa barimo ibice uko basaga 1,600 bose hamwe, barimo basaga 400 batanyuzwe n'igenagaciro bahitamo kugana inkiko. Mu byo baregeye basaba harimo guhabwa ingurane ikwiye y'amafaranga. Hari kandi abasaga 50 bemeye kuzahabwa inzu. Undi mubare utazwi ukubiyemo ababuza yo gukoresha igenagaciro rivuguruza irya rwiyemezamirimo, ababuza yo kwishyura umunyamategeko mu nkiko n'abandi. Aha mu bagomba kwimurwa hari undi mubare nawe utazwi babaruye ugomba kuzahabwa amazu yo guturamo, nyamara amazu bafite aho Nyarutarama barayakodesha bagatura ahandi hantu, bagashingiraho basaba guhabwa amafaranga kuko ngo izo nzu bahabwa basanga batazigiraho uburenganzira busesuye. Mu biganiro byatambutse mwumvise ko ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwifuza ko habaho ibiganiro byaba na ngombwa ikirego cyageze mu nkiko kikavanwamo. Bwizeje ko nyuma yo kubona ayo makuru bugiye kuyasesengura bukazatanga igisubizo na n'ubu kigitegerejwe. Ni mu gihe hariho abagitsimbaraye bavuga ko guhabwa inzu batabikozwa. Muri ibyo biganiro twabumvishije icy'abahagarariye ihuriro ry'imiryango itari ya leta bavuga. Muri make bavuga ko imanza zitari ngombwa, ahubwo ko ubutegetsi bukwiye kwegera bimurwa umunsi ku wundi bukabaganiriza bubereka inyungu zo kwimurwa n'inyungu zo kugira umujyi usukuye. Bwana Jean Leonard Sekanyange uvugira Societe Civile yanabwiye dusangira ijambo ko bazakomeza gukora ubuvugizi kuri iyi ngingo. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda PS imbera kuri naryo ku ngingo yo kwimurwa kubw'ibikorwa by'inyungu rusange, mwumvise ko rivuga ko byagakozwe mu mucyo nta ruhande rubangamiwe. Dusangira ijambo imaze kumva ibyo byose, cyane ko ibiganiro byabanje yabikeshaga inama yo ku itariki 7 z'uku kwa 8 yabereye ahatari ikibazo nyirizina ntiyahagarariyeho. Byabaye ngombwa ko himanuka hari ikibazo maze yibonanira n'abahatuye. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ijambo ryahariwe abatuye Banyahe. Murumva ababuze amafaranga yo gusubirishamo amagenagaciro, murumva abatunze amagenagaciro atandukanye yakozwe na rwiyemezamirimo umunsi umwe ku mutungo umwe, murumva imiryango igiye ihuriye ku cyangombwa kimwe kandi irenga umwe, kandi harabari uwo muryango umwe ugomba kuzahabwa inzu. Muranumva abahafite amazu batahatuye ahubwo bayakodesha.
Kavukire batutwawe gawimuke abimukira baje bukeye bwaho asesekara bifite abimukira barapima barabara barasinya baguteza igiku.
Izo mpande zose murumva ibyifuzo byazo, ikaze mu kiganiro dutangiye dutembera i Nyarutarama.
Kangondo ni iyihe?
kango ndo yandere ni yakabi
yandere ni guhera urabona uvuye kuri kaburimbo hirya aho wahereye iraze kagera aho akagarika
eh okay
ni rwo rugara
cyane kibiraro ni iyi
aha hose
aho sese ni umuntu umugomba kwa
uyu ngo eh ni umuntu umwe hose
ndibaza uri muntu yatashye nijoro amenye yataha hano ko mbona
araho menyenye
abantu bababariye nubwo muvuga ngo barabibye ni nabahanga
oye hari nabo bahaye ibihumbi 70 y'amanyarwanda
nk'ingurane se ubwo se si hame ko yahita ajya muri iyo nzu n'ubundi hari icyo yarenza
ubwo yaragiye no kwiyahura umufite hano nazo kwa bibi pango kingana ni iki
ubwo 70 iyo nzu kajya mu
ndo no wajya kubaza ngo bibeshe
icyo narindimo nibaza ututuzo ko ntumeze no tuyira turimo kumenya aho utaha nijoro ubu ntabwo bamwe mujya muyoba
ntabwo wayoba kire kujira umushyitsi
aha ni kwande
kwa Joseph
aha ni wawe tubwire harangana gute
aha ni wanje harimo inzu y'ibyumba 2 na salo rako harimo ni ishambo leta nahaye umuhungu wanje
Iyi ni umugabane wahaye umuhungu wa?
Aha ni umugabane nahaye umuhungu wanjye afitemo n'umugore ubu ngubu.
Ubwo chambrete?
Chambrete nase.
Bayibayemo bate umuntu ahita abyibaza nabyo.
Eh, none se ubone umuntu umusore akodesheje chambrete cyatuvuga ko ataza n'umugore mu bushobozi bw'afite.
Kubera iki utabashije kubarisha nk'abandi bose ntuzaneye umugena gaciro?
Impamvu ntazanye umugena gaciro bari batanze iminsi 10 sanga narakererewe. Cyakora wenda tubonye nk'amahirwe akabati none wenda abantu bakereye kongera gusubirishamo byo numva nabikora tubaye baduha inkandi mahirwe tugasubirisha
wowe bari bakubariye angahe
bari bambariye miliyoni imwe
ukubiseka
birasekeje nonese nimba naravuye mu cyaro ngurishije isambu yanjye kandi aho nayigushe ko arenze niyo miliyoni imwe nkaza nkagura hano hano ntaguze 190 kandi nahaguze muri 2008 nkaza nkagura 190 wino saha bajya kumbara kambara miliyoni imwe ubwumbi umuntu acuruza 190 kuva 2008 biracyari ni yungutse 100,000 byonyine naho mbwire ibindi byo mbona nyine kutari kubara hari kwakuye ngo bacemo gusa sinzi
kuki utajya mu noneho mu nzu bari kugendera no kubera iki
impamvu ntajya mu nzu bari kungendera rero nkurikije agaciro k'ibyo bambariye iwanjye birahwana na chambrete abana banjye barindwi n'abuzukuru batandatu none mfite n'umukazana uba muri mu chambrete nakweretse y'umuhungu wanjye ubwo abo bantu bose umuryango ngana gutyo nawujyana mu chambrete bangeneye birasa n'amayobera
icyangombwa cy'ubutaka kiri kurinde
cyangwa cy'ubutaka kiri kuri ngewe umuhungu wanjye banze kumara ukware kuko nari namuhaye umunani mbabwe ko namuhaye umunani bo baranga ngo urugo ni rumwe ubwo nyine bari babaruriye hamwe no kwanga iyo miliyoni nayigabana n'uwo muhungu wanjye bibaye ngombwa ko ari bari n'amafaranga sinzira ahubwo nubwo iyo miliyoni aho nayijyana urumva n'umuryango ungana gutya ahubwo icyarutana abwira ngo nimufate nimba mushaka kunyambura ibyari ibyanjye mukabijyanira ubusani mubijyane kuko miliyoni ntaho nayijyana niyo nzu yanyu chambrete muvuga nawe sinayemera nawe ntacyo yamarira
waje muri Kigali uturutse he
wacu ni Bugesera kuri ubu
Bugesera hari amasambu kandi hari igenda hatera imbere kubera icyo ahubwo uza muri Kigali
nakubwira ngo mvuze isambu yanjye nagurisha ukuntu ingana yari nka hegitari ebyiri
ntabwo nzi uko bizagenda ariko se wisanze muri iyo nzu bakugeneye byagenda bite
oya nayibarekera
wasubira Bugesera byagenda bite
nabwo nabinzererezi
nawe uri mu bakererewe uri mu babuze amafaranga uri he
ngewe nta kintu na kimwe nigeze nkoresha kubera ko umuntu twari dusa nkaho dufatanyije afite icyangombwa cy'ubutaka ngiyewe nari nsa nkaho mwometseho arabarisha abarisha avuga yuko ngo ari chambrete igihe cyo gushaka contract expertise ngo nyikoreshe nsanga nta mafaranga mfite kandi ibintu bya biri kwihuta bavuga iminsi 10 igomba kurangizanya n'icyo gihe cyo gukoresha contract expertise ndabyihorera rero kugeza n'iyi saha bazaze basenye ubonde nikomereza
ikomereza uravuga iki
kwikomereza nuko n'ubu n'izi saha nje nta cyangombwa nari mfite uwo turi kumwe rero we aragifite none ubwo igihe cyo kugira ngo nje baze bandebere ahubwo nje banyomeka kuri we ubu ni ukuvuga ngo ntaho nsa nkaho mfite
iyo uvuga ngo bakomeka kuri we mupfana iki mwaraguze bimeze
kwaraguze
mwahaguza ngahe mugura
kwaraguze nahaguze 350
muryari
2001
waruvuye mu cyecyaro
igisenyi
none ntabwo wabonye amafaranga yo gukoresha contract expertise ntiwabonye nayo kwishyura umunyamategeko wo kukunganira mu nkiko
oya ntabyo nakoze
wafashe inzu
inzu se nayifata gute kandi wumva yuko byanga bikunda nanjye hameze nkaho leta yahijyaniye ku buntu niba baravuze batufite icyangombwa cy'ubutaka niwe ugomba kuba ubwo butaka bumwanditseho na nubu ntese ni mu rugabangabo nta kintu turamenya gifatika nta makuru dufite nge nakora iki se
ariko n'ahantu hari ubuzima bubi tubwizanye ukuri sibyo
ntago hari ubuzima bubi kubera ko turahabaye kandi nta kibazo dufite yego bigaragara nk'abayobozi bavuga ko atari heza k'abana bacu barwaye bwacya ariko abana bacu mu bigaragara ntabwo bwacya barwaye kuko turakora tukabasha kuhaba ndetse mporana nibaza nkavanise abayobozi dufite ku iki badutekereza nabi babiterwa n'iki kandi twe tuba twagize mu ruhare rwo kugira ngo tubatore batuyobore ariko bakaba batadukorera ibitunyuze nk'abaturage
amafaranga yo gusubirishamo ko atagera byibura ibihumbi ijana kuba uri muri Kigali udafite ibihumbi ijana mu mujyi wa Kigali ntibisobanuye ikindi kintu
urashobora kuba udafite ibyo bihumbi ijana ariko njye akazi nkora nubwo ntawe n'ibihumbi ijana na bitanu ndabishoresha abana banjye bakarya bakabaho
ntabwo bashobora kugwa izo miliyoni bakubariye niba ari eshanu cyangwa ari eshatu zikagupfira ubusa nabyo ubitekerezeho
ndabyemera ariko ngiye ku gitekerezo cyanjye aho kugira ngo mpe iyo nzu ya shamburete nakwirwamo n'abana banjye byari twukwama ayo mafaranga wambariye nkajya mu ntara nkajya gushaka aho ntura nkatuza n'abana
warahunze wibuge kiremera Mujyu kaure biyo kure hakurya kumatara gucira marenga wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri katerifirari iragaruka ngizinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza nguhegereye wapfa maze na telefoni ikunyura imbere Rebe shamaso urayure bwongere kwimuka
mvuye kuri aba bavuga ko ibibazo byababereye isobe nakomeje kubaturanye uyu mubyeyi nawe yabwiye dusangira ijambo ko imitungo ye yateshejwe agaciro
wenda nawe ugereranyije nk'uko ubibona njye mfite metero 25 ku 10 ngera hano hepfo ariko bampaye miliyoni 2 ubwo ngubwo nawe wenda nk'umuntu ugereranyije ubwo narabariwe natekejwe agaciro k'ibyanjye
ntabwo bishobora gufatwa nkaho ariko agaciro n'ubundi
ntabwo ari agaciro k'ibyanjye bampaye
nyuma hari abagiye bahitamo kugana inkiko abandi bakazana abakorera igenagaciro we bimeze bite
yewe mu bantu bakorewa igenagaciro nta bushobozi nari mfite ubundi baje kumbarira mfite ikibazo cy'uburwayi mfite n'ikibazo cy'abana bagiye mu ishuri noneho njyewe mbura ubushobozi bwo gusubirishamo birangiye baduha iminsi 10 irangira nkiri muri icyo kibazo abasubirishije muri bo basubirishamo ngenda sigara birangiye rero nandikira ubuyobozi ntaho ntageze mu guhera ku murenge mbabwira ikibazo cyanjye ariko naje gusubizwa n'umurenge ngo ubw'ubusabe watanze ngo twabonye ngo usa nkaho wemeye ibyo wabariwe cyo gisubiza abansubiye.
Wabasabaga iki?
Nasabaga uko bampa uburenganzira nkasubirishyamo cyangwa se iriya minsi 10 bakayongera umuntu akabona ubushobozi bwo gusubirisha.
Wowe ubwawe wigenera nk'amafaranga ngaho ugiye kugurisha? Tuba ugiye kugurisha?
Njye ubundi nari nabariye miliyoni 20. Noneho baduha ibipapuro 2. Hari igipapuro cya orijinali na fotokopi. Bo bakajya baduha fotokopi bagasigara na orijinali. Fotokopi yacu yandikishijweho agaciro k'imitungo yacu n'intoki.
Fotokopi hari hariho angahe?
Fotokopi hariho miliyoni 2. Orijinali hariho 20 ariko ntabyo baduhaye.
Wamenye ute noneho ko hariho 20 kandi utarabibonye?
Abantu bari baje kubitanga b'ubwabo barabifataga bakagusoma byari bifatanye. Bakaguha icyo hejuru bakagusigira icyo hasi.
None rero wabuze ubushobozi bwo gusubirishamo ubushobozi bwo kwishyura umunyamategeko bizagenda bite
mwadukorera ubuvugizi tukisanga mu murongo nk'uwabandi tukabona agaciro tugasubirishamo se cyangwa nabo nimba ari abantu babona ko natwe tugomba kugira uburenganzira ku mitungo yacu bakaza bagadusubiriramo imitungo yacu natwe tukanyurwa
nsobanurira ahatari iwawe ahari iwawe ni
aha hose ubona ni iwanjye noneho uru ruhande umuhungu wanjye namuhayeho 8 ariko hari indi inzu iri inyuma abamo hano arahakodesha amafaranga nawe akamutunga
ariko gukodesha hano nabyo bibwira abakurikira radio ijwi rya America mu kiganiro dusangira ijambo nibintu ushobora kuvuga ngo harakodeshwa ariko uburyo hateye none umuntu akaba yabyibaza gukodesha bigenda bitewe umwumvikana gute kubiciro cyane
no kuvuga ngo nimba ari inzu y'icyumba na salo araguha 2025 nimba ari chambrete kandi murabizi ko abantu batanganya ubushobozi chambrete tuyikodesha 2015
Muraki ateza amatwi ijwi rya America mu kiganiro dusangira ijambo aho tuganira n'abaturage b'Inyarutarama mu mugi wa Kigali ku bibazo bishingiye kukubimura muracyari na eh kabagira ubusa mu gihe igifatwa nk'ihame kuri rwiyemeza mirimo ari uguha inzu abagomba kwimurwa nk'ingurane reka twumva abafite amazi Inyarutarama bayakodesha batatuye icyo bavuga kuri iyi ngingo
ahantu wahubatse ryari
muri 2002 nari nyiri umusore nyine nyibasha gukora cyane
ubu ufitemo abapangayi bangahe
Eh harimo abantu batatu.
Ubwo binjiza ngahe?
Ah, franga binjiza yo ni make yakubera kuko nawe urabibona. Ariko ntabwo ahoramo 30 byanjye.
Wowe uba hehe?
Ngiyewe ni ngonda kwibera mu karere ka Rulindo, niho nuwase. Nabonye nkuze ndavuga ngo byayo byose ntabwo nakomeza kuguma muri uyu mugi nyita ko nigendera rero. Njya kubaka aho ngahe Rulindo niho ubundi umuryango wanjye ukunze kwibera.
Haje rero gahunda yo kubimura.
Eh gahunda yo kwimura nyine ni byiza nkuko wenda babizosobanuriye. Kibazo nkanje kuko nahabaga mu mugi nkora ubu nkaba nkuze kiye byanjye byaba byiza rwose numva nta kibazo banyuma ariko bakama amafaranga kuko bavuga kuduha amataje mfite nk'abana batandatu ntabwo nagiye kubazana kandi nabashe no kugura ikindi kibanza ngo mvuge ngo nimo ngiye kongera kubazana ngo batuzemo ariko wa amafaranga nashoyemo nk'ahantu kunge numva nta kibazo ngibyawe naba mfite
wari wahaguza ngahe
nari nahaguze miliyoni 1,700,000 ni kera nta nzu yari hari mitako mavugurura urabona uko nahageze gucya nawe
ubu bagiye kukubarira bagubariye ngahe
ambariye miliyoni enye kandi ubukuru hakoze nta kintu mpagwana n'ikintu na kimwe cyari gihari
niba nkumva neza rero uhagaze kukuba baguha amafaranga ariko bishingiye kukuba n'ubundi baguha inzu ariko ufite indi ubamo nicyo
nta kibazo nyine kuko ufite indi nubase nyine n'ubwo ni nayo amafaranga wenda ari make bagiye batubarira ariko ibyo byose uko nshaje urabona naho batse ndu umusore kumbwira ngo ngende noneho nge kuba ngo muri etage bagiye kunyubakira nta kibasha gukora nta nicyo gutunga mfite n'insigaye ntunga n'utuvamo hano urumva kuko gubaba ari nko kumuhotera ngewe
kuba ufite amazo hano ari kutareba mu yakodesha muri nkabangara
turi benshi cyane urabona nk'abantu bose bubatse hano benshi abasore barimo ni bakeye abahubatse twese turashaje kwari dukwiye iki inguranwe y'amafaranga none umuntu akabasha gukora iki kwikura imishinga imuteza imbere ishoboye ayo mataje wenda bavuga ari nk'abantu b'abasore byakumvikana ariko natwe turashaje tuba dukeneye amafaranga kugira ngo turiye natwe twiteze imbere kuko twakuza ahandi hantu dutuye
wese uri ku ruhe ruhande wasubirishijemo warareze uri ku ruhe ruhande
nasubirishijemo kuko ijyana gaciro bangeneye ntabwo naragemeye
umugera gaciro waje yagennye ngahe muri miliyoni enye bari bakugeneye mbere
aya yarengeneye miliyoni 8,900,000
yakubye kabiri ararenze
okay.
Dusangira ijambo yanegera uyu umwe mu bafashe ya mbere mu gutanga ikirego arega karere ka Gasabo kubera ko ngo imitungo yabo yateshejwe agaciro Bwana Jean Dodie Shikama yatangiye adutembereza iwe mu rugo
ngira ngo urayibona inzu ukwinezera serimutse urabona izi nzu nizo nkodesha tugende no hirya urebe imbuga yose ishashe amakaro urabibona aya nayo ni amazu nkodesha ibikoni ngwino urebe iyi nayo ni ubundi nkodesha mbese igipangu cyanjye ni uko giteye
wowe ukavuga ko byapfiriye
nigena agaciro nk'uko nabivuze n'ubushize abana baje kubarura imitungo barabaruye akantu ku kandi nta kintu batanditse kuko babyandikaga ubireba ariko mu kugena agaciro niho habaye ikibazo nkubiye inzura zibona uko zimeze zose ndaza kukwereka igena agaciro bampaye ibi bisenge inzu zanjye ntizigira ibisenge ntizigira purafo aya madirisha urareba urwego ariho nta madirisha inzu zanjye zigira inzugi zikinze mu ndani wazibonye ibaze nawe ruriya rugi ubonye mu ndani bahaye 1,800,000 atagura n'iserire tesha agaciro rikabije rwose
arya unyibukije bari bakubariye miliyoni zingahe
hamwe ni tekinika ryari ribirimo babanje kuzana igena agaciro rya 2,800,000 ndabikwereka kugira ngo ubone ko ibintu tuba tuvuga atari ibintu tubeshya hashize icyumweru bazana irindi ririho 30,000,000 ndayabona ayo magena agaciro yombi ndayafite bigaragara ko hari n'irya 50 n'irya 80 kuko uwangira urahabona uko hameze nzanye umugena agaciro ahagenera miliyoni 61 nabwo sinabyishimira ariko nta yandi mahitamo nari nsigaranye.
Ibiganiro biheruka wabonaga ko ahanini barashaka ko mutajya mu nkiko ariko bakaganisha ku mazu.
Ubundi kintu gikomeye cya mbere cyatesheje uriya mushinga wabo agaciro ku baturage niteje agaciro ryabaye mu igena gaciro. Ahi wanje iyo baza bakambarira neza miliyoni 80 zanje ngewe nibarira nkazibona. Nari gufata inzu iri nkuru muzindi nubundi niyo bangeneye ibyumba bitatu na saro. Turi abantu 48 bari bagenewe ziriya nzu z'ibyumba bitatu na saro. Nawe wumve agaciro mfite
48 muri iyi ntuza yose muri imidugudu
yose bihita bikumvisha ko umutungo wanjye ukaze. Iyo bambarira nk'izo miliyoni 80 zanjye bakampa inzu ya miliyoni 35 asigaye nari kuyakira akazamfasha kuba muri ya nzu neza. Ntabwo twanze amazu wenda ngo ni nuko dufite imitwe ikomeye oya. Ntabwo amazu uburyo bayaduhamo n'uburyo igena agaciro ryakozwe byarahabanya cyane. Iyo biza rero kugendana abaturage bazaga kwishimira uriya mushinga ariko kubera gutesherezwa imitungo agaciro byatumye umushinga wanga baravuga bati ibyo bikeya mwatubariye abatarabashije gusubirishamo ni mu biduhe mu mafaranga tugende tujye gushora handa.
Okay, nyereka ku magera y'agaciro.
Yaje mbere nayakiriye ku itariki ya 6 z'ukwa kane 2018 nibwo yaje.
Yari iriho amafaranga angahe?
Nk'uko ubireba nshingiye ku igena agaciro ryakozwe ku butaka bwawe bufite UPI iyi buherereye mu kagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera ingana n'amafaranga miliyoni 28,595 n'amafaranga 160,000 rikazashingirwaho mu guhabwa indishyi kwiye nk'uko biteganywa n'ingingo ya 35 y'itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Noneho igitangaje nk'uko bireba genta aha kuri iri gena gaciro rya 28 nta nzu bangeneye.
Igena gaciro rya kabiri ryaje ni rihe?
Irindi rya kabiri ryaje
turebe ryaje ku matariki amwe tubanze turebe ariko ahangaha ni Gasabo kwa
20 z'ukwa kabiri. Abantu bose niko byanditse
ari ngiri ni Gasabo
kwa 20 z'ukwa kabiri.
Iya kabiri bitandukaniye he?
Iya kabiri urabona yo banditse ngo nshingiye ku igena gaciro ryakozwe ku butaka bwawe bufite UPI buherereye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera ingana n'amafaranga miliyoni 33,553 n'amafaranga 28 rikazashingirwaho mu guhabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'ingingo ya 35 y'itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Noneho iyo bahise bangenera inzu urabibona hariya nta nzu yari iteganyijwe ariko hano bahise bamubona mboneyeho no kukumenyesha ko mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Busanza hateganyijwe inzu yo kubamo nk'ingurane y'ubutaka bwawe ifite agaciro kangana n'amafaranga miliyoni 35 mu mudugudu mushya uzaba urimo ibindi bikorwa bigufitiye akamaro harimo ivuriro, isoko, inzu y'amahugurwa ndetse n'ibiro by'ubuyobozi bw'umudugudu n'umutekano.
Icyo nshaka kumenya aya magena agaciro yombi yakozwe mu gihe kimwe byakozwe mu bihe bitandukanye byagenze bite kugira ngo bize bitandukanye
aho niho nibaza niba narabaruriwe imitungo n'abantu babiri.
Oya wowe tubwira ahubwo
nge nabariwe n'umuntu umwe ariko mpari ubwa magena agaciro abiri kandi atandukanye valeri nk'uko ubibona se sa karere kabimpaye
nta kuvuga ngo hano muri baniye hari ahantu ufite
umutungo umwe. Okay, UPI iragaragara neza singombwa ko nyivuga dore ngiye
iherwa na 59 hari
dore ngiye
nahangaye iherwa na 59
noneho reba no kwigena agaciro urebe ko haraho bitandukaniye.
Ukeka ko byatewe n'iki kugira ngo haze amagena agaciro abiri
nk'ugutekinika
naye umunyamakuru hehe izi mpapuro bagiye bazikuramo hera hangaho rehe urabona bagiye bazikuramo bakongeramo izindi bakoyizikuramo bakongeramo izindi n'iso ubona iyi garafeza rimwe
twebwe iyo tureba ibi bintu uko byaje tubona ko hari igena agaciro rojenari rihari n'uburira ahantu ibitse noneho iryo gena agaciro niryo bagiye bakuraho bakongera bakomekaho ibindi bintu bya tekinitswe ni rwose ni ibintu bigaragarira amaso.
Nano iryo umugena agaciro wawe ryo rihe
ngiri nk'uko bibona ni 61,000,000 ziburaho make 61,959,745. Ikindi rero twahuye nacyo cy'ikibazo nk'uko bireba hano ubutaka babubariye amafaranga 8,000,000.
8,000,000 gute?
Metero kare. Meter square. Bayibariraga 8,000,000. Ubujyewe bambariye ku 8,000,000. Urabibona?
Babona 1,000,000.
miliyoni ebyiri magana atatu mirongo icyenda na bibiri andi asigaye yose ni ibiri ku butaka. Uriya muturanyi wanjye ureba bamubariye ku bihumbi cumi na bibiri magana atanu ukibaza dutandukaniye hehe ku butaka buri kumwe? Uyu bamubariye ku bihumbi mirongo itatu ukibaza bikurikiza iki? Ukibaza se ibihumbi umunani ni igiciro cyashyizweho nandi? Cumi na bibiri magana atanu cyo ni igiciro cyashyizweho nandi? Kandi noneho amakuru ngiye mfite ni uko n'ubundi contre expertise batigeze bemera agaciro k'ubutaka bagiye bagumishaho bya biciro bari barashyizeho.
Hari ikibazo kuvuga ngo iriya nzu yihawe iri yonyine cyangwa se uko imeze kose ariko ikaba yitwa ko ari iya
nka ziriya nzu iyo bazubaka ugafata inzu iwanjye urahabona gutya ukanyubakira igipangu kiri ku rwego rw'inzu yanjye hariya ukakimpa nk'ingurane nk'uko nari ntuye nta kibazo cyari kubamo. Ariko noneho ikindi kibazo gihita kiza hano urabona ko tuhatuye mu buryo buri nka business. Urabona imiryango ngiye mfite yose nayikweretse inyinjiriza ibihumbi magana abiri na makumyabiri ku kwezi. Noneho iki gipangu cyose umpaye ibyumba bitatu na saro. Mu by'ukuri ibyo bintu urumva nabyemera nshingiye kuki? Nari mfite aho ntuye iyi nzu ifite ibyumba bine na saro iyimbamo. Urabona ko ipororonje ikagera hano iyi ifite bibiri na saro n'ubwo umuryango uca ku ruhande, sibyo? Iyi ngiyi ifite icyumba na saro, iriya ifite icyumba na saro, haruguru hariya hari izindi ebyiri zifite ibyumba bibiri, icyumba na saro, icyumba na saro. Iyo ni imari nashoye. Gute wafata imari yanjye nashoye ukayitesha agaciro ukumva ko ari zeru ngo urangenere inzu imwe? Ntabwo byashoboka. Niho rero duhita tuvuga tuti twashoboye imari, umushoramari nawe ushaka ubutaka bwacu ni imari ari gushora, natwishyure. Erega natwe hari abo twakimura, birashoboka. Nk'uko ari kutwimura hari aho tuzagera dusanga umuntu wenda afite isambu nini cyane adashoboye kubyaza umusaruro, tumugurire tubyaze umusaruro bwa butaka.
Mukamukira tumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo, nyamara kandi amategekwa kurengera arahari. Uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi.
Reka nsoreze ikiganiro cya none kuri ibi byifuzo by'abaturage.
Tukorera ubuvugizi kuko twebwe dukeneye kuvugirwa. Hari ahantu tugera umuntu akananirwa kuvuga atari uko atabura icyavuga. Kubera ko uri umunyamakuru ugende iyo ngiyo ujyana ayo makuru ujye ugenda hanyuma utukorere ubuvugizi nk'uko uba wabibonye cyangwa waba wabyumvise, kuko nawe uba waje kugira ngo ubashe kugira gute kumva umenye umuntu ikibazo afite n'uburyo cyabasha gukemura.
Ariko njye nabonye ari ngombwa kubimura. Si ngombwa kubimura,
ni ngombwa.
Oya, reka nkubwire twese twishimiye icyo kintu kuko urebye viziyo yo mu mujyi wa Kigali, urebye twebwe dutuye ahangaha ntabwo dukwiriye kuba muri uyu mujyi wa Kigali. Kabone ko hari n'abayobozi bamwe bigeze bavuga bati aba bantu ntibakwiriye kuba mu mujyi wa Kigali rwose, ariko dukwiriye kuba no mu nkengero yawo cyangwa se tukaba no mu byaro tukajya gushaka mu byaro ahantu twaba bitewe n'umuvuduko w'iterambere uburyo rigenda ridusatira kandi abantu nta bushobozi dufite ibihe birimo biradusiga.
Utavuze menshi niba ari inzu nibaguye inzu ihwanye n'ibyo ufite. Niba ari amafaranga ushaka
niba ari amafaranga nibaguye amafaranga
ahwanye n'ibyo ufite. N'imiryango itatu nkodesha n'umuryango mbamo, siko bimeze? Noneho bintungiye abana. Niba bintungiye abana muri uyu mujyi wa Kigali, nari nzi ko bizakomeza kuntungira abana kugeza igihe abana banjye bazakurira bakabona ubushobozi nabo bagasigara bandera nka nyina wababyaye mu gihe intege zanjye zibaye nkeya. Niba rero bitashobotse, kandi tuzi neza yuko iyo wabyaye uba wungutse, noneho arangiza hakaza ikibazo cyo kuvuga ngo nimwimuke ngo mujye muri shambureti abantu batanu batandatu ngo duteranire muri shambureti, munyamakuru dufashe rwose, wowe wabishobora, ari wowe, ari wowe wabishobora.
Ndabashimiye mwebwe mutuye Nyarutarama mwemeye kugira uruhare mu kiganiro dusangira ijambo, nshimiye n'abandi mwese mwadukurikiye. Dusoje tubizeza kuzakomeza gukurikirana tukamenya uko iki kibazo kizarangira. Ngaho mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwumvaga Bagira Ubusa na hutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.